Nkosi ngiyavuma yebo Nkosi ngiyavuma ngithi yebo Nkosi ngiyavuma ngifune sakho isandla ngithi yebo Nkosi yebo ngiyavuma mina ngithi yebo Nkosi mina ngiyavuma ngithi yebo Nkosi yebo mina ngiyavuma mina ngifune sakho isa yebo Nkosi
yebo Nkosi
mina ngiyavuma angilutho ngaphandle kwakho
yebo Nkosi
mina ngiyavuma angilutho ngaphandle kwakho mina ngiyavuma ngifune sakho isandla ngithi yebo Nkosi
yebo Nkosi
mina ngiyavuma namhlanje ngithi yebo
Nkosi
ngiyavuma ngithi yebo Nkosi mina ngiyavuma ngifune sakho uma ngithi yandele boshi yabondebo
baba sifes
uma ngithi yandele boshi yabondebo
baba sifes
uma ngibize la Nkosi
baba sifes
ngifune
sakho
yande 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 uma ngithi njani Nkosi yabonde busha uma ngibisa wena Nkosi mina ngifune sakho yabo ngithi yebo Nkosi ngiyavuma ngithi yebo Nkosi mina ngiyavuma ngisebenzise nje mina ngiyavuma ngifune sakho ngithi yebo Nkosi mina ngithi yande 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 uma ngikhuqa ngedolo yande leboshi yabonde bo yebo uma ngibisa wena sima kade ngifune sakho ngithi yebo
Thank you.
같이 얌내래 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 오만 같이 얌내 얌내 얌내
Abi nagasi, abi nagasi, abi nagasi, abi nagasi.